Shana.
Songs of Solomon. Skype. Yonesha Marosi Flow.
Beautiful party ne mingapo. Nopota napa kubantu njimbapo. Bimbapo. Pamutiba fimbapo. Adomutiba one two. What the fimbapo. Na aditana kapa kumana wagwa Lucifer. Kuchipa. Hey, mati kuchipa. Walitema po mtu ya salo ya kufika na kupointa. Kwa mpoku na mufina mumjipa. Kuchipa. Okay, pati kuchipa. Chichinji chuchisha. Memutiba wanti chista utuchisha. So ule kumpwa na puti. Na umbe ka kupa na ye kumpwa na puti. Yeah. Ye kumpwa koju moru. Na puta na kupa kendo wa kunoyu. Like hey, I really want to know you. Kukupaga kana mbundu by tomorrow.
You be staring at me. You be looking at me. I think you like me, I like you too. I just wanna know if you're ready to mingle tonight. Are you ready?
Are you single?
Waleba kupatikita Padi labi na menso kukashikishanga Decho kukwela kochanjikishanga Panke kukapito anjitisha yeah. Alindete depo vateki Wai kata wango na wida bajeti Nafu mashabi deda bantendi Chiti sheku vatoche na makezi Bubudino Anipisha bubudino leta ameshi Sontala dike kuleta aneshi We mungeri wandagide vaya wedi webo Nchikate kupukosu leka anyeshi Kabido kutemwa Yoto kutemwa fekudyo kwa kuchena Nero na deta wa flawa na kupenya Ubuchipu wako kapo na kuchena.
You be staring at me. You be looking at me. I think you like me, I like you too. I just wanna know if you're ready to mingle tonight. Are you ready?
Are you single?
I just wanna know if you're ready to mingle tonight. Are you ready?
Are you single?
Barack.